Yeah, crispy sana, wow. Mana Steve nilecha kwa valisha pampas wakajijua waliona master awezi waka wakijua sayadi virusi zimekuwa mingi jua na nyongelea penye wako wingi yapo ndo wawezi jiongelea pam kam 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 kuja vile unakuja baby face kuna sura wezi kunja when you want time kayo doba nilichuja si waline utazama ukikuja kam 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 kuja vile unakuja baby face kuna sura wezi kunja when you want time kayo doba nilichuja si waline utazama ukikuja ndo nimetoke hapa ki military. Angalia wote hatuko similar. Wanauliza mbona master hatubishani. Motherfucker wende pimi hapo matirishani. Unangangana kunipata unipati. Seme bidu niongoza nie mangati. Ambia siwa izo meno kwe mswakis. Nafanya na boronja ni kapia yenu wa monthly. Talk of the devil appears. Talk like your level malane kwambia. Minonge ukweli sija kuja kuwaimbia. Chungu niko nayo ni za crocodile tears. Mnaniombia njaju ninja inawaumiza. Mnaniongia sana mna story ya kuigiza. Sina iyo sami ngetaina nkimbiza. Penye wananiona unona more than miujiza. Nilecha kovalisha pampas wakajijua waliona master awezi waka wakijua sayadi virusi zimekuwa mingi jua na niongelea penye wako wingi yapo ndo wawezi jiongelea kam 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 kuja vile unakuja baby face kuna sura wezi kunja when you want time kayo doba nilichuja si waline utazama ukikuja kam 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 kuja vile unakuja baby face kuna sura wezi kunja when you want time kayo doba nilichuja si waline utazama ukikuja excuse virusi labda HIV na ndo si chizi labda ARV kwa hizi streets anaku VAR shida ni mnadhani minwa RM dabonga mkiniongea mangoko kwa gongea boronja kwa mneti tumbili akiwa nyongea ni usonge nkisongea kijana ni mze but ni mtoto ndo anaongea nyamaza heta to boy akiwoi sigoi goi streets metokea na mariba zote mboi mboi ni mnani kashif na mi hapa na jienjoy can't be destroyed woi 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 heta to boy aki voice sigoi goi streets metokea na mariba zote mboi mboi ni mnani kashif na mi hapa na jienjoy can't be destroyed aki woi 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 lecha kwa valisha pampas wakajijua waliona master awezi waka wakijua sayadi virusi zimekuwa mingi jua na niongelea penye wako wingi yapo ndo wawezi jiongelea kam 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 kuja vile unakuja baby face kuna sura wezi kunja when you want time kayo doba nilichuja si waline utazama ukikuja kam 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 kuja vile unakuja baby face kuna sura wezi kunja when you want time kayo doba nilichuja si waline utazama ukikuja.